King Fizzo on the beat.
Jeshi Jinga Jimbedeshi Jimbedinga Josephine.
So unajua tu ni nani?
Superstar Records.
Yeah, yeah.
There can only be one king in the jungle.
Si unajua ni Kenja ni mpwa.
Me not die ku relax, now my yanks, my things design me. Me not die ku G nice, now my boys, my shash, keep taxi. See si you gilette bus.
Nimetulia na mandong na kiateka anabo volume leo na tunisha hadi so nikipewa notice missy mind loni good vibes na mangwai kisha mawarosho kwa vaite nishike jaba na maboys tuchane nasikia kuna pengwa na kuja tuchange tutume za uber leo ni kutema na kukuta. Yo, Sameti Beba, Alexa, play nyonya.
Me not die ku relax, now my yanks, my things, design me. Me not die ku G nice, now my boys, my shash, keep taxi. See si you gilette bus. See si you gilette bus, design me. See si you gilette bus. See si you gilette bus, design me.
Bus, bus, ebu katika, mikono chachisha. Kani moto tunawakisha. Ni ku G nice, mamzinga tunazamisha. Usilegeze buda bada waitisha. Ni ku relax na ma puff puff pass. Na tumejipin na makapaka das. Hakuna kuswipe leo tunalipa cash.
Tuna party tukiserembe tekacho na makwanti. Kagial dema wine kulu kulu jumping. Napenda big body dhumbu to the wobbling. Alumbu tutashimbetika na makali. Get crash na kutora hamba tani. Juka ni shash ni mechidembete shaza chuani. Leo kutembeteka diva wangapi. Na daika leka nyombo toi juniko na taki.
Me not die ku relax, now my yanks, my things design me. Me not die ku G nice, now my boys my shash kitaxi. See si you gilette bus. See you gilette bus design me. See you gilette bus. See you gilette bus design me.
Staki namba minataka kukukuna. Kama pombe vile na kunyombotonya. Starembete fambatala piga kengele. Machumbudura zao ni makelele. Kiwambatasha sambatasa kitunase. Zikishimbitika na kupambatasa. Hambataga fambatala niko chasing. Kikijipa jopatanga niko blessing.
Wejilete nita kupiga rhythm ukitaka utete. Leo ni kukata na mizinga ni tepe. Mademo kibleki badeng ni wateke. Juzi meshika design mina staga kakiwete.
Chikilu kutunifisa ni medunga fe. Na fizo la mefunga beat kuliko kamete. Manyonyo wana nibamba wako sete. Design ona kata kiuno kama chete.
Me not die ku relax, now my yanks, my things design me. Me not die ku G nice, now my boys my shash kitaxi. See si you gilette bus. See you gilette bus design me. See you gilette bus. See you gilette bus design me.
Kidogo tu unanimaliza na mini. Kidogo tu unanichanganya akili. Umejibeba tumebebe majirani. Wenu wa mtaa yetu na ujulikani. Mina penda mamanzi chini ya maji. Kwanza tukai chini diyo tukate maji. Umenibambo na kamtoto wa ubabini. We itakam kwanza utakunyo gani. Atizi mzinga tu ya maji. Ama tutoke tafta bizi ya kushini. Kisha waka na uliza mini nani. Nimemshow mini chizi wa mziki.